Yes. Loco, ey. Yeah, loco ni moto, loco ni safi. Nimetoka soko, kashika mambaji. So piga mafoto, piga manjafi. Cheke mangoto, loco ni sa. Loco ni moto, loco ni safi. 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 Yeah, loco ni safi. Na luku si wachi. Umati na ulizo mahali na toa hizi luku ni wapi. Sa zingine ni taki, juza duka si taki. Sa zingine ubadhi ya makari ya kobora luku ni safi. Primoli kwa ni tafi, tukiboni manati. Sekonga piga Hanson na Masahara nkidunda mapati. Sa inki piga marashi, lazima ikue warachi. Na misi tambui mambono onyesha fugesi kidole chakati. Luku ni safi na choma kabasi. Iswaga ni classic na kuanga true. Osema I'm lucky juvle niko kazi. My friend usafi ni hali ya juu. Shati Versace jinare na mbati. Jamisha kamati washoni mafu. Mangiuswa wataki bavle na wakata. Nka movie ya ngwati. You know how we do. Luku ni moto, luku ni safi. Nimetoka soko, kashika mambati. So piga mafoto, piga manjafi. Cheki mangoto. Luku ni sa. Luku ni moto, luku ni safi. Luku ni moto, luku ni safi. Luku ni moto, luku ni safi. Luku ni moto, luku ni safi.
Ile luku ni moto zini wasafi. Zimanishi ya Simba. Piku janga na lethe metoka Kongo. Wananitamo kilimo bimba. Iluku inafanya mademo moshada na Nairo. Wanataka mimba. Nazidi kuchimba. Wakitaka yomiti na kuja na timba. Juluku ni safi nimechafua baki. Ukida kuwa ngware ni kotoi market nikichagua. Swaga balade gondreza na lambi. Sikufu salami ya ni fresh kama gun fashion. Kila ni mimi they wanna become. Sichomi picha nikitoa album. Cheki hawa wana try kudunga kamimi. But mini wa kwanza Adam. Sizi go wrong. Kachini ni Nike. Labda nikiwa na wakadinali manoti kwa long. Shingo ni ice. Ya we taking it internationally. Tututu Somali. Kaliba ni kali. Tabidi wapunguze ipu paka fali. Pia waseti mali. Jumiro lingi na madem geti kali.
Luku ni moto. Drip inatesa kama mawakambo. Sija shinda loto. Nataka shori kata liao yando. Luku imeketi. That's why in my city they calling me Rambo. Buda si cheki. Vile miudunga ni kama sindano. Kali done told me we gotta go get it. I told him my nigga you know how we do. Ini ya marafa wadunga mandula za tao na futo na wana jidu. Bogi ya drip paijafika bay na wamekazana. Bado ni sawa acha ni chome ni rudi kuchana. Kani kutema buda mini master. Mi wanga bombo ta kushinda rasta. Mini disaster vile na tafta cash ni kani kokasta. After buda na senti kimoja cause I am the man and I already told you. I am a soldier beach boy. To get to my level you gotta be bolder.
Luku ni moto, luku ni safi. Luku ni moto, luku ni safi. Luku ni moto, luku ni safi. Luku ni moto, luku ni sa.
Luku ni moto, luku ni safi. Piga mafoto kipaparazi mepiga pasi. Luku ni jasi, sura ya kazi. Design imepanda mpaka majuna tolewa na ngazi. Luku ya wera, cheki bado na wabeba kaka magera. Shure amebeba kivera, amezificha kwa dera. Ametukosea lakini human is to error. Msape kihela, lakini kiluku omera.
I be so fly, so fly. You know I be so high. You know I always get more life and more likes, yeah. Alhamdulillah, Johnny me for right.
I got that wet, wet, yeah. I got that drip, yeah. Come dip in my sauce. So many flavors, I got them flavors. You can trust me, baby, I'll keep it wet all night. Have you up all night. Get your swag right. Dior Chanel, right? Put you on the flight. You ain't heard of, I'm your favorite drug. Get you super high. Just don't fall in love, cause I ain't the one, yeah. Let's keep it player.
Keep it true.
I'm loving the vibe. That look in her eye. Cause you keeping it real. 100. I can't even lie, you giving me vibes, giving me feels. Your love is like a summer breeze. I can't chill.
Luku ni safi ni jenge ka sling tu. Kwanza ni pige kamboto. Na nilifika bei ni ka import. Juwaga si dungi za local. Ukunje na fresha mangoko. Dilo na shino mekesha kwa soko. Kwa food di opta dhani na ball. Last ya sema niko msoto. Kitaka kuflex so songa na best. Juluku na piga so kama the rest. Kifika kwa base wana respect. Juvle ni medungu tajwa mindo guest. Weche kivaz illuminati. Menye na dunga nafanya unakat. Fanya research buda relax. Yangu inakuja na feel na touch. Ligi na cheza ya mesi. Hakuna siku mina rudia jezi. Na kuacha kudrip siwezi. Tu mimi ndo mama mlezi. Kingaria suit kishenzi. Hey, jo mimi ndo mkurugenzi. Agenda ya leo ni Fendi. Na tunapita na walio wengi.
Luku ni moto, luku ni safi. Luku ni moto, Luko ni safi. Luko ni moto. Luko ni safi. Luko ni moto.
Well check it, luko ni moto, luko ni mrecha, luko ni safi. Luko ilitoka kwa bunda, luko ni Nike, luko Versace. Nile amka kama omolo, nisikia omolo, le amka kama light skin. Lile amka kana headache, gini ni segati, male ni safi. Check it, luko ni moto, luko ni mrecha, luko ni safi. Wale semati what, nika semati what, wajwe luko ni safi. Niko loud na ipiga kilelele, ama palo na pigia kimelele. Mina pina mangios kilelele, niko niko juki jules nyerere. Oh yeah, hey. Ati mpese japiga the prrrr, badi omboka sitaki. Saina cheza na EBL, milili sare za warachi. Check your renos, vile kutu, bure naongeza magadi. Luko ni
Sasingine mupiga vitenge, kufiriri ndana madenge. Sasingine nudunga mitumba, na bado nateka mabebe. Mi ata si boso, baluku wa safi. Nakani mbonoko, ai, ata ndururu upati. Sikuje kwa soko pia kama umesota, atuna masa za kupima kagua. Hapa ni mboka na piga flipopa, hakuna kukopa so bitha nunua. Pige mayelele wengine wololo, chukani luku situshai uwa. Kama una kwanga umepiga kifollow, suche kima photos ukwanga kishua. Napiganga drip,
luku, luku,
magisha na whip. Na kama yuluki jatosha si nafananisha na kicks. Nikute na bima mbakati, luku na piga zawati. Na mbaka ni choko zewati, juluku na piga ni safi.
I wasn't going to kill it again, but part of me though I had to bring it back. But some of you don't understand Swahili, so pay attention just before you react. I know you wondering what we'll be talking about when it's saying that luku ni safi. Luku is drip, safi is clean, there you go. Now is you happy? Feeling like a Mac, ooh baby. And the way I swag's too crazy. Feeling on my tattoos, my strip drip, but a nigga never rock. Fugazi, chilling on my lap, two ladies. People really digging I move lately, cause I walk nice and I talk nice. Why you think I'm doing this for? Fuck you, pay me. Wanna give a shout to my homeboy Kata, don't boot force to my homeboy Steph. And I can forget about my homegirl Saru. Brick what it do, y'all know we the best. And I'm too famous to stay low key, so when I pull up, they gon' see all the ice on my neck. Them another nigga pulling down the mullet, Papa Jones on my K.O.B.
Look on the moto, nimetoka soko, so pick up my photo. Check in my goto. Look on the sa, look on the moto. Look on the safi, look on the moto, look on the safi, look on the moto, look on the safi, look on the moto, look on the safi, 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 look on the safi,